talks about it.
Cha ajabu hunishiki, hunigusi, ila moyo wangu nyanga nyanga. Mwili wangu aufutwi, aupigwi, tatizo moyo wangu unashindwa pambana.
Got this feeling.